ta piava vicho yezo si ya iso adcheni vial tazeni evoike eloike Abiyava lecho Yezro siho iso Adi cheni Oiviyal tazveini Eloike Eloike ishi Avuni Vashem Vashem Yasveini Kiyobi Bimi Azavuni Vashem Vashem Yasveini Kiyobi Zavuni Vashem Vashem Yasveini Kiyobi Bimi Zavuni Vashem Vashem Yasveini
Yasveini.
Yasveini.